Yeah. Boy Fizz. Yo, gotta get my name right as I bleed words and stain. I cleanse of the fist that defines my game. For all my king, two rappers who distort the game. They stole the game with dope brown sign to change. No promo, less downs cause I preach with aim. A yip yap, the mind blown cause I spit that flame. I'm not ashamed, my nation never bled for change. 9mm gun shot, the blood still paint. But guns are straight, I'm talking about the thirst for fame. Why dope rappers stay put to the rest of fame? The truth is clear, but few really try to care. I'm one to pair, but truth is a simian sphere. Beside my boss, cause secretly they feel me now, time's up about to blow. Now written vendor with a flow, cause I live to rap, need to rap. Cut it out, you're free to stop, stop, listen, I'm the man with the real talk. Always want more, come back, this the jukebox. You messing with the wrong cat, boom, bap, roll rap. Plus I'm always ready for the show, boy.
Hip-hop is made up of 9 expressions. DJing, breaking, graffiti art, MCing, beatboxing, street fashion, street language, street knowledge.
Ayo, the underground region. Sijifoji matawi ya juu, matozo na wonder how reason. Mwitim, sina sera za uchwara, natema tungwa dim. Noma kama pesa kwa fukara, wanasema na sokota majani. Wasojua kuwa, uzazwa mpango, nyota kijani. Mistari lobota kichwani, natoka kinywani. Kwa tambo soja japo, sina nyota begani. Bunifu nilo nao, hauna mwisho zedi yao. Pima mziki utajua mini nani, na wasifu zedi ya hao. Wanovuma kwa mshiko mana tabia zao kupigwa kiki na washua flani. Tambua mwenye ubongo clever, ndani ya rap game kuna watoto wana ubongo forever. Na rap sina chongo la kengeza, na niko juu zaidi ya mkongo anavyopendeza. Nimebarikiwa upendo, mi ni jino, tambua ni kifa, nitakuachia pengo. Nawakilisha Mwanza na kino zaidi ya mzalendo. So kiona homa imenizidia ni mapendo.
Hip hop is made up of 9 expressions. DJing, breaking, graffiti art, MCing, beatboxing, street fashion, street language, street knowledge, and street entrepreneurship.
Kila skani, kila mtaa, wapinzano na shangaa. Kuona vile na gani kama kichaa. Wakiambiwa washindane nami wanakataa. Wanajua kuwa sina mpinzani kwenye jukwaa. Washafeli wanasema game baya, bora wabane pua washindwe ku race fire. Bila kipingamizi na itawala empire. Na sijui siku gani nitakuja ku expire. Born to rhyme slogan inanipa power za kupiga dunk. Rim ya rap ka Mike Jordan. Waga sikosei, waga sipotei. Mistari ingekuwa bidhaa ya kwangu ingepanda bei. Masakala hawaleti goals yanga zangu miso 26. Na wala si toes kama nyandu. Wakali wao ndo wanyonge pande zangu. Ndo mana sijali, acha tunisonge na wanangu. Natawala juu ya kiki na snare. Na chochote licho nacho wasifichi naongea. Wasisi wa mziki bongo hawaja ni inspire. Complex ndo kanipa ubaya. R.I.P.
Hip hop is made up of 9 expressions. DJing, breaking, graffiti art, MCing, beatboxing, street fashion, street language, street knowledge, and street entrepreneurialism.
Oda kengeza kwenye jicho la kijadi. Nina jicho la kijani, rusha mawe bila idadi. Haya mutunzwa kinyani. Nina crown ya kute kwenye boma la mazengo. Napopita na chabato kubwa kama nyayo ya tembo. Makachelo na niwindo na kamela kila engo. Kapelo imefutwa kwa pua kashimelo kitengo. Bega juu bega chini kachibali ya kata lingi. Bega duu meza fini ukishiba kachimbe msingi. Na mistari mingi kani metoka jela juzi. Bila force na wakingi mini kileta ya mojuzi. Si wengi wana makuzi kama wanafuzo day. Ona miluzi mingi jibwa bado sipotei. Hapo ndipo napu wabugisha kama sikochei. Mafuzo anafuate shala kanyota ya mama jusi. Uyoni na siri nyingi misilo gaidu wa kirusi. Wenge wajuna chosema sababu bado ajakuwa. Undo muda kwa tema kabla sikwa jechafua. Ona wasani wa dhalula wanapu wankukia poa. Miniko piwa domana kichwani nimebeba guzo. Nikifatua mizani kitani na chaga gumzo.